GetAtunes.com.
Oh yeah, it's on the shash. You know. Piranga ndiro mwelele kutsiko maso wanu sakuwana zomwende kuona makutu wanu sakumva zomwende kumva zona mami simu kandikunda aplasite ile mukandilonda bakulu mukulira ngati zenze anthu oyipa chawota akulangeni simu wanga waima pachurufuna ndi ulule simu wanga manda ndingawa Sandizina chabe, usikwa matambisa ana asande Kaziwa zoti roda muda pandinu Chuma chama siye muda jandinu Zora mami si mukandikunda Blasite ile mukandilunda Kakulu mukulira ngati zenze Antu oye pacha uta akulangeni Simu wanga huu Maima pachu urufuna ni ulule Simu wanga huu
Music at www.getatunes.com.